sami sifuna ngifumane umoya woxolo izinkolelo nemfundo sami sifuna ngifumane umoya wothando izinkolelo nemfundo sami sifuna ngifumane umoya woxolo izinkolelo nemfundo sami sifuna ngifumane umoya wothando izinkolelo nemfundo sami sifuna ngifumane umoya woxolo izinkolelo nemfundo sami ukuzimisela uthando endlela yempilo yami thula thula sana thula mama uzobuya
Tangi ngcenge lende kuthi impilo ah.